What's up, Maggie? What's up, Maggie?
Kato kwa yonike Ama maona wangu na mae I need someone Ama maona wangu na mae I need some love
L'amour.